Igitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya 16. Siba afasha Dawidi kandi abeshyera Mefibosheti. Dawidi amaze kurenga mu gahinga ho gato, ahura na Siba umugaragu wa Mefibosheti azanye indogobe ebyiri ziriho amatandiko kandi zikoreye amarobe y'imitsima 200 n'amaseri y'inzabibu zumye 100 n'ayandi 100 y'imbuto zo muki n'imvumba ya vino. Umwami abaza Siba ati, "Ibi ni iby'iki?" Siba aramusubiza ati, "Indogobe nizo guheka abo mu rugo rw'umwami, imitsima nayo n'imbuto zo muki n'amafunguro y'abahungu, kandi vino niyo abazajya bagwira isari mu butayu bakayinywa." Umwami aramubaza ati, "Mbese mwene shobuja ari he?" Siba ati, "Dore ab'i Yerusalemu, kuko yavuze ati, 'Ubu inzu ya Isirayeli izansubiza ku ngoma ya data.'" Umwami abwira Siba ati, "Ubu nkugabiye ibya Mefibosheti byose." Siba aravuga ati, "Ngukuriye ubwatsi mwami nyagasani, ndagahora ngutonaho." Shimeyi atuka Dawidi. Umwami ageze i Bahurimu abona haturutseyo umugabo wo mu muryango wa Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera, arasohoka azamutuka. Atera Dawidi amabuye n'abagaragu b'umwami Dawidi bose, kandi abantu bose n'abanyambaraga bose bari bamukikije iburyo n'ibumoso. Shimeyi aramutuka ati, "Genda genda wa mwicanyi we wa kigoryi we. Uwiteka yakugaruyeho amaraso y'inzu ya Sawuli yose wizunguriye ugatwara, none Uwiteka yagabiye Abusalomu umuhungu wawe ubwami bwawe, kandi dore nawe uzize igomwa ryawe kuko uri umwicanyi." Abishayi mwene Seruya abaza umwami ati, "Ariko niki gituma tureka iyo mbwa y'intumbi agatuka umwami databuja? Ndakwinginze reka nambuke muce igihanga." Umwami aravuga ati, "Muriye he namwe yemwe bene Seruya?" Arantuka kuko Uwiteka ari we wamubwiye ati, "Tuka Dawidi." None ninde wabasha kumubuza ati, "Ariko ibyo bitewe n'iki?" Maze Dawidi abwira Abishayi n'abagaragu be bose ati, "Murareba uko umuhungu wanjye nibyari yagenze ubugingo bwanjye. Mbese uwo mu Benyamini ntiyarushaho? Nuko nimumureke yitukire kuko Uwiteka yabimutegetse. Ahari Uwiteka azareba inabi ngirirwa, kandi Uwiteka azanyitura ibyiza kubw'iyo mivumo yamvumye uyu munsi." Nuko Dawidi n'abantu be bakomeza inzira. Shimeyi nawe aca mu ibanga ry'umusozi amwitegeye, agenda amutuka umugenda, amutera amabuye n'umukungugu. Hanyuma umwami n'abantu bari kumwe nawe bose bajya muri Ayefimu aruhukirayo. Abusalomu agisha Ahitofeli inama. Ariko Abusalomu n'abantu ba Isirayeli bose bagiye Yerusalemu na Ahitofeli ari kumwe nawe. Maze Hushayi umwaruki inshuti ya Dawidi aza kwa Abusalomu, abwira Abusalomu ati, "Umwami aragahoraho, umwami aragahoraho." Abusalomu abaza Hushayi ati, "Mbese izo nizo mbabazi ugiriye inshuti yawe? Icyakubujije kujyana n'inshuti yawe ni iki?" Hushayi abwira Abusalomu ati, "Rekada, ahubwo utoranijwe n'Uwiteka n'abantu n'Abisirayeli bose, nzabuwe kandi nzagumana nawe. Ikindi kandi, ninde nkwiriye gukorera? Sinkwiriye gukorera umwana we? Nk'uko nakorera gaso, niko nzagukorera." Maze Abusalomu abwira Ahitofeli ati, "Tugira inama uko twagenza." Ahitofeli abwira Abusalomu ati, "Taha ku nshoreke za so yasize mu rugo, maze Abisirayeli bose bazamenya ko wazinutswe so cyane. Nuko abazaba bari kumwe nawe bose bazahama bakomere." Nuko babambira Abusalomu ihema hejuru y'inzu. Abusalomu ahera ko ataha kuri izo nshoreke za se, Abisirayeli bose babireba. Kandi inama Ahitofeli yagishwaga muri iyo minsi bazemeraga nk'izo bagiriwe n'Imana. Uko niko inama za Ahitofeli zameraga yagiriye Dawidi kandi na Abusalomu.